ko kuluri byali lwero byennanyumyako okulisa famire kati mutego bobera n'amakoba ku mutero ekibuga n'okitambula n'okikuberi nga towekyala kulusana nnyo naye nno ne musaasira empewo y'enkya esimbi yakacyoka n'enkubya enkulimba yekwese buziba nga tebigulibwa biri ku nkandago kati omukazi ssebo tekyesimbwako okugula ekikoyi afazaali ozimba akaleeka obuleega muzungu mulamba okunoonya bbuutu ng'ate emaakinga bizigo by'enviiri buli wiikya ssaamu eyayiya paamu yaleeta obuzibu wamma gwe yatutta yatussa ku nninga kanyisa naye ebizibu bitususe ebitubanja buli ali wali oli ku magwa emmere n'osabanga eya leero leero ffe abasajja tuli kulambe obudde bwe bukya ne bukukeera n'olowooza olunaku bwe luyitwamu ne bakusomera ebikubanja ku makyokwa amazima sabbuuni anaaba nayo zayaweddewo bambi taata ddenda kulugeti omuula mafuta mu ttaala ne mu sitoofu temuli mukatale jjo twekoppa amanda guleyo kukizigo kinene kya ssandi ate bw'oba okomawo envu zijjukira bannange tuli bulambe buzibu nga bunene nnyo bwe twetise n'olowooza ensimbi ezo gye zinaava n'owulira omuliro okutte mu nsawo n'oba wa mwezimu n'ogenda ku siteegi atende lukoya takisiza okunca ennyo nazo zaakalulu tusabaayi katonda jangu otutawulule jangu ku mmande yawikyenejja jangu ku tuzide ojja otutawulule okumanya obuzibu bweyongedde nnyo nazzikuno ng'omwana ayagalibwa nnyo naye okuzaala kwakacoka n'osiku gyagaana ebizibu by'abaana bituzunza mitwe bw'alwala teweebakosolola kutebuke esimbi n'ekulukuka n'ekuggwako okubambaza okubaliisa kutwavuwaza nga tusa okusoma goba musanga essomero n'oliremye okuva mu nasale aliko n'ebimulwa toyira ekipeepa biriza tteeka fuuka konteyina bw'atagitwala emugobya toosinga nsinge kufuumu ebaako bamuwa ekibonerezo bw'atwala lumonde ejeri empogola bw'afuna evitamini obutunda obutunda okunywa ssaawa nnya emberi ng'entulize ku fuumu zibaako ate n'ebitabo ku mulintu ebisabwa okero bbuuku wanu okero bbuuku ttu likisantule nnene lya Oxford waliwo ekya nnayiro ngirisi kkoosa ate ttaamu oluggwako tewali buweerero banka siripisi za mirundi eneena buli banka siriimu ne banka eryayo kuliko ebikubanja mu luzungu oluzito waliwo PTA ezo z'owa buwumbi waliwo eza PTA tumala ffe gawaayo birudingi fandi bebazimba otabulwa waliwo voluntale eza sipiikine waliwo ez'ebisolo entebe okulambula n'eziweebwa omuwala bonna someddome yunifoomu ogiguze tibbaji ebulako sokisa oguze bbulu basaba ati kifuuvu ne bagwawo baaluwa bwakudduukirira abaana basinga batudde na waka lwakiirwa buzibu mwana wa nasale kala agula ati empapula tamanyi naaya gwerimu ennamba waliwo amasomero awo agaleeta obuzibu tikyalwafiirwa buli mwana aziika ne babanja amabugo ng'ateeka tteeka waliwo n'abasaba eza kookingi sonka mu butuufu zibeera za kofi waliwo eza ttica z'okweddaabulula ate ezibuusitinga mulaalo zeezaaki olusitalidde gwera kyosasula bw'aba ow'ekisulo basaawa akakodyo kitanda kya ddaabo buli mwana as soka abamu n'obusawo seminti asangibwa omulimbo ogw'edda ebyali olufumo njogedde fakiti kuba nasomako. January ye kabaka wajo wakamba musekukuwe ya kamunde nono nye vyo kulia evyo lusoka license zisinga salibu ampia wenyumbo busuru ayongezeza sake edu kanga toji wade ene tayuma oba kuyora misoro miji nyo eji kubanja January atamuda walu umugereke gradi wete di boba nkora mwezi umusara kufaku mpazi yuani Ocha konjora, serizi taxi, wegulio weduka, waluo boero si, ulu zogora, walueza toi, zowa kumuliango, owaka yumbako, na utunuluamu, olikono msoro, ulimwako kusava, waluo nefati, ogusingo uzito, kusava ikatonda, yangu tutaulule, yangu kumande, ya wichi neja, yangu kutuzi de, ojo tutaulule, oba wenezi de, yangu tutaulule, Na yeki wetiri, mocho mulekeyo.